Nimechoka kusemwa na watu. Nimechoka kudharauliwa. Nimechoka. Nimechoka. Ninashindwa kusonga mbele. Ninashindwa kupiga hatua nyingine. Ninashindwa. Inashindwa. Cry out and say, I need a miracle now. Unaganga yote yaliyoshindikana. Baba nakuita. Leo nakuita. Ah, kusikia nime. Kusikia sana. Unaponya yote yaliyoshindikana. Baba nakuita, leo nakuita, Yesu. Fanya na kwangu. Oh my God.
Gusa moyo wangu.
Lord, touch me now, and touch me now. Baba fanya na kwangu.
Fanya na jana.
fangen alle auch Tena. Olive fangen an Jana, fangen Tena, Gusta. Touch me now, Lord, touch me once again. Baba, Olive fangen Kwahana, fangen an Kwangutena. Olive fangen Kwa Ibrahim. Baba Kusa, oh, Baba, 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 Fanya, Nahisi kuchanga nyikiwa, Nahisi kukata tamaa, Nahisi kurudi nyuma, Kusa, Kusa, oh, Lord, touch me now, and touch me.
I don't want to wait.